Give me enough loving. Give me enough loving. Give me enough loving. Send me boy nothing.
Attend all the
people. Lualero, njagala kulaba. Lualero, njagala kunyiga. Mwana gwe njagala kulaba kuba olwalero njagala olwalero njagala kulaba olwalero njagala kunyiga mwana gwe njagala kulaba kuba olwalero njagala ombula kone mfuka mawaya nemfuko mutavude koze waya baby girl uko no nyori waya boy waya boy waya 1 2 1 2 1 2 Send me boy 1 2 1 2 I think give me 1 2 1 2 Tell them all of them 1 2 Onyiga, onyiga, onyiga massage auntie Eh eh Omubili gwange kumi singa massage auntie Oliwa Lualero Njagala kulaba Olualero njagala kunyiga Mwana gwe njagala kulaba kuba Olualero njagala Lualero Njagala kulaba Olualero njagala kunyiga Mwana gwe njagala kulaba kuba Olualero njagala You tell me this, you tell me why Mbori robo ya gala pasati Tell me why, tell me baby Luacho wombulako Hey, baloza mbuton sana Baloza nyede maliwana Baloza mbuton sana Baloza, ndiku mavivi Ndi wanoze fuka mide toloza Nyimiride my boo Ojangu Lualero Njagala kulaba Olualero njagala kunyiga Gwe mwana gwe njagala kulaba Kuba olualero njagala Lualero Njagala kulaba Olualero njagala kunyiga Gwe mwana gwe njagala kulaba Kuba olualero njagala Give me enough loving, send me boy nothing.
I take all the hits.